Harry Rich Vida, Sweet Star, and Bahati, mtoto wa mama. Twende.
Big shout out to Vince on the beat.
Wimbo wako, mtoto bala, sura yako, yo mashallah, na mapozi yako.
Sibara
sio sisi ya
unyamama. Sibara ne ingara manyire ni nobukara ngabukire kuiwe Vida.